yande joyi mintaji capanɗe tati habaruji studio kala ngo e fulfulde ɗi min Ali Ñalli Abdoulmoune yettinta e moɗon. Sambe habaruji meɗen hannde ni haalanɗo lewru sumayerdu enɗen ɗum fa hannde en du de en darin ɗo enɗen leydi Niger sumayerde enɗen nanga hannde altine sappo e go lewru marsi tan duɓuji naɗiɗi e lasso enayi. En kala nduni fa hannden ɗo habaruji meɗen ɗiɗi hannde ni dow ƴaadaki nder luuɓe huɓere ñamede enɗen ni loymu pamaro nawterteɗo waɗude kumtari. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannde waɗan dow golle e pasotoɓe gaɗata daranade himɓe yeeso cuuɗi kiite. Hannden sappo e goho lewru marsi tan duɓu ujunaɗiɗi e lasso e nayyi sumayere fuɗɗa nder leyɗe julɓe duniyar du enɗen fu lewru duni fa hannden du nder mum himɓe gollata heɓude barjariji. Noyi duni fa hannden lewru sumayerde enɗen ni jaɓɓorte e golle ɗe himɓe kaani waɗude gam heɓude baraje ɗe enɗen. Oustage Moustapha Mahamadou bajotoɗo duni fa hannden noon jeeyaɗo e fedde sawara diina alsilamagal ɗo enɗen leydi Niger nani ko wi'i ko Rafika Attahar waddi firtaɗen ngal fulfulde.
Le mois de Ramadan est accueilli par un verset.
Lewru sumayere ne lewru ko dewal Allah ko hala nder dewtere Qur'an. Neddo giido lewru sumayere no handi hoja anniya lobbu ko sumoto sayni de Allah wadi joomun yanda nanu der jahangal na ko nandini. Deni hi'i lewru sumayere hoja anniya mun lobbu hala ka bawda fu dara lewru dun du'oda du'a ujuma bi'a Allah mi hoji niya sumugo lewru sumayere den fu Allah wallumin. Neddo firta erne mun hoja niya lobbo woddo halaji bondi e halugo halaji gala nafaka. Neddo rewa Allah no wada du'a ujumun nano janga Qur'an nano hettino Qur'an. Neddo wada bawde mun fu gan rewugo lamdo
vous rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala le long de la journée.
Lewru sumayi duni fa hannden nde en daari nder mum lemu pamaro o enɗen ni no nawtore waɗude kumtaare. Hannden lemu pamaro o enɗen ni o ƴaadake nder luuɓe huɓeere ñamede enɗen hanano himɓe waroɓe no sooda lemu o enɗen ni wonno haalira ɗum ɗo majjum nani ko woɓɓe maɓɓe mbi ko Rafia Moussi waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Wallahi lemu kaya caɗa caɗa vraiment ngumo
gonga lemuji ɗen no ƴaadi to ƴamuɗa fuu wi'e ɓe ɓuytata ƴaadake sanne fa mi annda ngal lewru sumayere den ɗum ƴaadi nanoyi. Ko boomi sodde nde lumo gon hannde mi ƴami hi'a ɗum sonnata ko noon e na komi soodi condi lemu
filla manti e citta duda woni waddataki tuttal ko wowtanati nder hunde noon da ni min gaɗiri mi sodana citta buuɗu woygu e manti ko lasoru ngal lemu kay ko ɓe conniri kan ɗum na e coƴƴitanmomi ko makko hana hunde ko memoto noon ngam hunde noon ko talka wowta rondi.
Lemu o ɗuni fa hannde hanno kalirɗen ɗum ni nder luuɓe huɓere ñamede enɗen ni lemu o enɗen ni o ƴaadake duni fa hannden ko ƴaadi du nder lewru sumayerde enɗen himɓe no nawtoromo sanne waɗude kumtaruji ɗi enɗen hannno mbiyerɗen ɗum cottoɓe lemu ɓe duni fa hannden mbi'i ko laymu o enɗen ni heɓata ko nder luuɓe ɗe enɗen nani ko woɓɓe maɓɓe mbi'i ko Rafia Moussa waddi firtaɗe ngal fulfulde.
Sagonga kay cunnoɓe mawɓe en enɗa kamɓe gonno caadina ɗum hana to amin codoɓe ne sonnita ɗum woni gam kengam min sodani sakuru lemu o fa ujunaji sappo hande mi sodana ɗum ujunaji sappo e ɗiɗi. Sakuru mum so wi a niɗɗo sonna ba ɓiɓɓe tato lasoru mum ceede mum wowta wurti so ni mawɓe amin hoyninayi farto amin min bawta yolbini miɗon conna yerdude ndiyam ɗan buuɗi ujune feccere muɗum ndu miɗon sonna ɗum buuɗi keme joyi.
Wallahi lemu o cimino lemu o
gonga lemuji no ƴaadi ngam kerɗi no maɓɓi denni ko waddete ɗum ɗuuɗa kila gon sakuji joyi na jeegoo nde waddama himɓe gabituɗum hannden sakuru lemu on walana ujunaji sappo e goho leydi Nigeria ɗum ƴuurete no woodi mo ƴuurete maraɗi amma kankay wooɗa foti mo Nigeria on
maraɗi ono suboyi to Nigeria on.
Ɗo ɗuni fa hannden nde en daari Niger ni enɗen ni dalila lewru sumayerdu enɗen ni gomnati ɗuni fa hannden joɗɗini sigile jippaki gooti nder janngirɗe lokol ɗe enɗen ni fa hannden janngirɗe gomnati na janngirɗe ɗuni fa hannden tawaɗe dow jonde e koye maɓɓe hannden altine sappo e goho lewru marsi tan duɓuji naɗiɗi e laso e nayyi jippaki gooti ki enɗen sigila muɗum fuɗɗata nawtorede altine duni fa hannden warde alkamisa jande natete yande jeetati subaka jippaki muɗum waɗe yande ɗiɗi juura mawne duni fa hannden nde en daari nonnon yande nde ennde ni jeetati ɗum natata subaka ɗum jippo yande sappo e ɗiɗi e feccere hanono andinore ɗerol ministére ka jiɗo jandeji ɗi ennden ni haalir ɗum sappo lewru mars hitan duɓuji naɗiɗi e lasso e nayyi. bonnoɓe himɓe commune Tagazar département Belle Yara alarba jeegom lewru mars tan du ujuna ɗiɗi e lasso e nayi jeehi ci tawraɗe duni fa handen dow keerol commune Koygolo e commune Tagazar sire duni fa handen sire Yeda e sire Caka hono himɓe ciyeɗe enda ni illa dungu wittingu enda ni potal tawaka caka mabɓe ɗunne ɗum ɗon waddi ko ponnoɓe enda yeehi tefude fonnude himɓeɓe endanda ni ko Agali Issoufou ponnowo himɓe noon o dariɗo duni fa handen dow inde pelle Balayar darnade hakke himɓe leydi nani ko wi dow majjum ko Hassan Mumuni waddi firtaɗe ngal fulfulde
o en Tagazar natoɓe hakkunde nogay kankoƴa golle mabɓe ni woni nde ni fitina naati hakkunde himɓe ɓe tefa noɓe gatta ko potal waɗa hakkunde mabɓe e andol ko wonon ni nde ni dungu hanti hettama bisagui no jippu nde ɗi jippake dow wakkati on ɗon fitina natta hakkunde himɓe natatana hakkunde himɓe commune mo Tagazar e Koygolo ko fitina on waɗino min jehino to ɗum waɗi min jehi Eda e Cakao rafi naral noon ko waddi ba yonkiji ƴuwi nokkuje tomin jehi ɗi fuu min jewtiɗi e mabɓe ɓe pamanimin min pamaniɓe keptol lobbol heɓama
commune Mazam ni ɗum ni fa hannde himɓe muɗum no tawra saɗorna ndiyan jarteɗe mumen e ko nanditi to ɗum ɗum waddi fa hannden ko sukaɓe janngoɓe lokkol ɓe enɗen ni ñande fuu se jehi dow petta acci tefoyde duni fa hannden ndiyam nani ko Lawan Moussa dekotoɗo arano dow maire commune o enɗen ni ko wiini dow majjum ko Makki Useni waddi firtaɗe ngal fulfulde
min e himɓe commune mo Mazam ni taɗarma mawɗo momin guuri ni woni rafi ndiyam fara soɓɓirde den e wuroji takkiɗi wuro gon fi o no saɗarma mawɗo ko wonno mina hakkilloji amin gam ba sukaɓe lokkol fi o memiɓe saabi nde ni weeti inniraɓen sey gatti sukaɓe jeehi ƴogo e ndiyam gadda nden ko ɓe jaaha lokkol gonga fi oɗo no woni no suuli himɓe sanni himɓe no goni no eela Allah fini Allah fuu ko watta Allah waddan min hoyirnan min keɓa ndiyam minen godi pompiji amma ɗi keƴata himɓe fuɗo wuroji gonɗi takkol wuro gon feto mango gon ko ƴette en cip ɗon himɓe jahata no ittowa ndiyam ba minen tawaɓe nder wuro gon ɗon min ƴogoyta gam pompuji ɗin keƴata himɓe kanƴan ni min nawtorto Allah ni wonno renimi
nder sigila battu wi mars naabi en jettata lewru mars du enɗen ni battu ñalowma ittanaɗo duni fa hannden daranade hakke rewɓe nder leyɗe duniyaro munas mergo duno fa hannden ɗo enɗen leydi niger o waɗi hiro makko goɗon ton enɗen ni gan teddinde duni fa hannden ñalowma o enɗen nani ko Maimouna Zakari cigiliɗo hirogo enɗen ni wii dow majjum ko Ismail Jibo waddi firtaɗe ngal fulfulde
batu werta noon ko fijo ko ƴeewata alislamagal komin tuugi woni daane rewɓe nden ni bayle gaɗi ngam min kolla ko debbo no waawi waddi balla mum kasen debbo jimowo no waawi waddi balla mum dow fii jonde jam hakkunde himɓe e ko nandi ni ko watti kam nder mum ni woni mi laasi bakina nder fii mo leydi ɗin tawa ndenne ini haaja nangotirol e laato go'o e yiɗɗodirol hakkunde ɓiɓɓe leydi ɗum kan joɗɗinta jonde jam nder leydi ɗin huunde noon ko anndano hakkunde ɓiɓɓe leydi Niger illa hana hannde huunde noon ko woodani leydi ɗin nafaka sanne arande ɗum hoyay
durwa duni fa hannden tefude kuppa ko ardiɗo leydi ɗo enɗen ni ko waɗa to enɗen zender jiɗiri wittinede enɗen ni nder mo asawe bittiɗo enɗen Isaka Isaka mo doso enɗen kan heeɓi kuppa o enɗen miccitaninɓe duni fa hannden ko Isaka Isaka o enɗen ni takkubaji jeegoma woni ko heeɓi nder durwoje gonaɗe no gaɗe nder leydi Niger di enɗen gan tefude takkuba hay dow lawol gol ɗogol ɗum fa hannden kanko heeɓi kuppa o enɗen kuppa duni fa hannden jeɗɗaɓo makko ni ko o heeɓi nani ko Abdou Harouna ardiɗo ligue durwoɓe duni fa hannden région doso enɗen wi dow majjum ko fadel alu waddi firtaɗe ngal fulfulde
mbaɗjaade arano ngo mo durwo ngo ni région ji leydi ndin fuu ƴama hokka yimɓe ɗiɗum dow innde région ji muɗum'en ga e doso min kokki kadiri abdou mo anndira dow innde Isaka Isaka e Anas abdou Isaka Isaka durwi fa to lamɗo hokkimin mbarjaari ndi enɗa hakkunde mintaji tati Isaka Isaka heeɓi liɓi mum gam Isaka Isaka ley durwo heedenta ba goto gaɗa amma nder durwo goduɗo hakkillo so nannganama to waɗanta ɗum tiley heede gaɗa fa wonni to wooɗa so jomum wi wigata ko gaɗa fulliɓol mum no hoyan sanne miɗo eela lamɗo watta barke e durwoɓe meɗen e durwoɓe leydi Niger
fijo badminton duni faanden tefude coupe mudum ko watta do labi higira ku chaka leydi Niger e leydi Chindi andani batugu andani yahama wado wama ton andani stade du 29 juillet do der huber nyamede anda micintinen be duni faanden ko lawol nayabul majjuni ko batugu andan no wadi jene lewru marsu do andani tandu ujna dede e laso enay wakati ko fedde leydi Chindi andani e leydi Niger di andani je pigi doyi fedde leydi Chindi andan ka hebi jalorgal do fedde leydi Niger di anda der wakati mo hakkeji himbe gonano jaabe pasotobe na biyan avocat ni no tittinkini dar naade hakke himbe dunduni fa hande himbe be kejora yeso cuudi kite di anda ni gam be gita hakkeji mabbe durobe godun be gada goduni fa hande yeso cuudi kite de anda ni wonno wadda ko beida sudude en dan caka himbe do andan duni himbe duni bibbe adama hakke mu en dartine yeso cuudi kite di anda en kettino yewtere isufu adamu pasotodo non duni fa hande yewtere de wadidi nana hadiza hasan do nafaka golle pasotobe e ko heda e mabbe
l'avocat est un acteur majeur de la vie judiciaire l'avocat
daronto do netto yeso sudu kiti no wodi semme senne do fil la sharia be gadda balla mabbe senne do fi kiti kasen be gadda balla mabbe do ko dartinta hakke bi adama dani misali ho jama ko fedde sede yawo wadoni leydini seni daronto do netto o windi lildi du dartingo hakke leydini daronto do neddo o golle mum woni daranaade bi adama fande ba hakke mum yaabeedi
le rôle le plus important de l'avocat qu'il puisse jouer la défense des droits de l'homme
noy hauta golli didde modon wontiri chaka modon e fedde daranide hakke bibbe adama
l'avocat il est là il joue un rôle de man
daronto do neddo o neddo gado tokkitogon do fi sharia illu futtari mum fa hantirde mum gam dartinol hakke bi adama daronto do neddo o mu wawi yari halakan to kawjibe hakke bi adama der leddi dinna der leddi yasin hanu il sudu kite mosede yawo na fedde uete do ko africain des droits de l'homme fedde fuko dartinta hakke bi adama daronto do neddo o onno wawi memudebe daronto do neddo o kam windata dereji din kanko emtinto kanko hauji yaju yesu derongol kanko haurata hunde fuko lati seda na dalilaji kanko hollata di yesu kitotodo be enda
daronto do neddo mu leydi Niger no wawi yarude boytali mu hakkune mu e gomnati to suru sari'a leyde yasin
les avocats c'est vraiment une question de ça
kanko hauji yabugo hakkeji bi adama o yewtina di fawo da fande makko yarde di yeso kitotodo daronto do neddo yeso sudu kiti gurna mum fu daranade hakke bi adama no amma hande daronto do neddo yeso sudu kiti no wodi lawon lildude derol to fedde sudu kiti sede yawo do daranade hakke bi leydi Niger fou na hakkune le
défendre devant la cour de justice donc de la CEDEAO
to bandirabe tinan nibe habaruji studio kalango e fulfulle do ko kol habaruji meden timata onon gidi hettinade sigilaji studio kalango do whatsapp lilde batakiolo modon lamba chapande jetati olum jegom chapande jetati e jetati chapande joy enati